nigervault.com.
Binari nangu sasa echefu na chineke keregi. Binari nangu sasa echefu na chineke keregi. Binari nangu sasa echefu la chineke keregi. Binari nangu sasa echefu la chineke keregi. Igani rubundo ilacha zubomu. Igani rubundo ilacha zubomu. Igani rubundo ilacha zubomu. Igani rubundo ilacha zubomu. They attract money easily every day.
NigerVault.com.
Come rain, come shine. Wealth day into my life. You dey pour.